Abatuuze ku kyalo Mitondo ekisangibwa mu ggombolola y'e Rwankoni mu disitulikiti ekyotera baguddemu ekikangabwa omusajja bw'akubye mukyala we bwe bamaze naye emyaka egiwerako mu bufumbo n'amutta lwakugaana kumufumbira ku ssekukkulu. Kigambibwa nti olutalo lw'abafumbo luno lwatandika mu nnaku eza ssekukkulu omukyala bwe yagaana okufumbira bba mbu yali yeekwasa nti mulwadde kyokka ku Sande eggulo olutalo lwalanze kakana Zirimenya Pascal w'emyaka 8 nga kakanye ku mukyala we Madeline Namirembe w'emyaka 7 amuwujjizza empi ezamuviiriddeko okufa. Abatuuze be baatemezza ku poliisi ye Kaliisizo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro Kaliisizo ate ye Zirimenya Pascal naye n'emukwata nga kati ali mabega wa mitayimbwa. Zirimenya bw'atuukiriddwa agambye nti yategedde nti mukyala we yabadde mulwadde ate nti yamuwuzzeemu mpi bbiri zokka yalabidde awo ng'asiriko omulundi gumu n'akutuka. Omwogezi wa poliisi Twakasirye akakasizza bino.
Ntayinza okuba alina kyamanyi ku kufa kwa mukyala we Anna Mirembe Magdalena myaka 7 nga naye abadde awangaira ku kyalo kye kimu ekyo era mu disitulikiti ekyotera. Kigambibwa omugenzi ono Anna Mirembe Magdalena asangiddwa bwatyo ng'afudde era nga kiteeberezebwa nti ayinza okuba yatiddwa buttibwa.